Okera kuncha ne wetala nemikwano jo mu Kampala embela nebyo yambala bichebyo jawo jawo ebyo mama oyabiwala olina mwana wa buwala neyo jembera bogera nti mama olimuka nambi lero labayo lero nawe byonkola labayo kati manyene nsi munange sekera yengeza ng'ebbeere lirimubire naye kerikunkumuka embeera ya bulijjo oyo ye muntu wa bulijjo naye olwo oluguudo lw'okutte munange lunakutuusa wa leero olwaleero kyosiga 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 olw'enkya kyokungula 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 olwaleero kyosiga kyosiga nambi nambi olw'enkya kyokungula 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 ova ku mulamwa gwaba banguwerera omukwano ogenderera ebyamasanyu emisono gy'ebyengoye ebijja bicyuka buli kiseera ebyobulamu mwabiviirako ddala kati mwabinyuka mwadda ku ndigi temwefiirayo abantu abatonga mmwe bwe mutyo bwe mweyisa udda muli byejjusa ng'abatalaba bwe bakola ababatuuza engeri gye bakula ebyo mwabita olwaleero kyosiga 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 olw'enkya kyokungula 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 olwaleero kyosiga kyosiga nambi nambi olw'enkya kyokungula 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 tugende olituuka eyo lyejjusa mera mera envi laba laba enkya olyevuma enseeno bweyisa olibona ennyani abaana banno bali ku yunivasite oli mu mabaala nkuyimbira nkuyimbira bwoba omugezi wuliriza kuyimbira nkuyimbira mukwano laba olwaleero kyosiga 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 olw'enkya kyokungula 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 olwaleero kyosiga kyosiga nambi